I am a CCD, the room, did it right, well, if you want, you will be here, you can get more, if you like, I do it right, and I, right, and CD, so, if you're moving, or TP, you may take it, by my CD, I, I, read your, is it, I, 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 I,